waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dalkan Australia, shuruucda looga soo horjeedo takoorka diimeed ee goobaha shaqo waa ay ku kala duwan yihiin maamulada dalku. Kaysaska qaarkood waxaa jiri kara sababo saxa oo xadidaya xaqa qofku uu u leeyahay inuu diintiisa ku dhaqamo. Australia waxay qayb ka tahay oo saxeeday xeerka caalamiga ee xuquuqda siyaasadeed oo qofka siinaya difaac buuxa xorna uu u yahay ee diintiisa, oo ay ku jirto inuu qofku muujin karo astaamaha diintiisa. Hase yeeshee, waxaa weli socda qorshe lagu abuurayo sharciga takoorka diinta ee dalkan Australia. Sidaas awgeed, ma jiraan shuruuc isku mid ah oo dalka oo dhan ka jira marka ay noqoto xorriyadda diinta. Marka laga hadlayo goobaha shaqada, waxaa dalka oo dhan ka jira difaac guud oo qofka laga difaacaya takoor diin ku salaysan, wuxuuna sharcigaas ku qoran yahay xeerka shaqada iyo shaqaalaha ee 2009-kii. Laakiin xuquuqdaasu waa ay xadidan tahay. Karina Okatel waa qareenad sare oo ka tirsan xarun sharciyeed fadhigeedu yahay ACT, gaar ahaana ka shaqaysa takoorada midabka iyo kuwa diimeed. Waxay sheegtay in tallaabada ugu horreysa ee looga baahan yahay qofka shaqaalaha ah ee diin ahaan loo takooray ay tahay inuu la xiriiro Fair Work Commission oo ah guddiga shaqada iyo shaqaalaha, si qofku u hubiyo in kiiskiisu u qalmo inuu dacwoodo sida sharcigu qorayo. Yeen kale,
someone is experiencing religious discrimination in employment, the best port of call would to, contact the Fair Work Commission.
Haddii qofku goobta shaqada kala kulmo takoor diimeed, sida ugu fiican waa inuu la xiriiro Fair Work Commission, sababtoo ah xeerkan waxaa ku qoran qaybo ka difaacaya qofka takoor diimeed oo aan shuruucaha kale laga helayn. Guddigan wuxuu gaari karaa go'aan ay tahay in la hirgeliyo, laakiin waxyaalaha laga dacwoon karo waa kuwa xadidan oo si cad loo qeexay. Sida ku qoran xeerka shaqada iyo shaqaalaha, shaqabixiyaha waxaa ka mamnuucan inuu qaado tallaabo ka dhan ah qofka shaqaalaha ah oo diintiisa ku salaysan, oo ay ku jiraan marka qofka wareysiga laga qaadayo oo shaqada uu doonayo, haddii taasu keento inaan qofka shaqada la siin diintiisa awgeed. Inkastoo arrintanu ay adag tahay in la caddeeyo, noocyada kale ee takoor diimeed ee goobaha shaqada oo ay ku jiraan mid dhexmara shaqaalaha laguma qorin xeerkan. Marka laga hadlayo heer federaal, waxaa loo dacwoon karaa guddiga xuquuqul bini'aadanka Australia. Shaqada guddiga ayaa ah inay baaraan dacwada, iskuna dayaan inay dhexdhexaadiyaan labada dhinac, ayna soo saaraan talooyin aysan dhinacyadu ku khasbanayn inay qaataan. Miss Okatel ayaa sheegaysa in ay faa'iido leedahay in dacwada la geeyo ama loo geeyo guddiga.
Unless the matter settles, so the parties agree to a certain outcome, there's no resolution through the commission process.
Ilaa arrinta la xaliyo oo dhinacyadu ay heshiis ka gaaraan, guddigu xal ma keeni karo. Inta badan shaqabixiyaashu waxay ka baqaan dhaawac sumcaddooda soo gaara ama in warbaahinta looga hadlo kayska, marka waxay isku dayaan inay qofka shaqaalaha la heshiiyaan. Marka faa'iido badan ayaa ugu jirta qofka shaqaalaha inuu dacwadiisa si toosa u geeyo guddiga xuquuqul bini'aadanka oo taageero uu uga doonto si arrintan loo xaliyo iyadoo oo aan maxkamad la aadin. Marka laga hadlayo heer gobol, shuruucda takoorka ayaa waxaa ku jira qaybo ka hadlaya takoorka diimeed, laakiin ay goboladu ku kala duwan yihiin oo hadba waxay ku xiran tahay halka aad ku nooshahay ama degan tahay. Haddii ay shuruucdaasu si gaara u mamnuucayaan takoor ku salaysan diinta, qofka shaqaalaha wuxuu u dacwoon karaa hay-adda la dagaalanka takoorka ee gobolka hadba uu degan yahay. Tusaale ahaan, Victoria, dacwooyinka waxaa la geyn karaa Victorian Equal Opportunity ama Human Rights Commission. Madaxa dhanka shuruucda ee guddiga xuquuqul bini'aadanka Victoria waa Amy Cooper, waxayna sheegtay in takoorka diimeed ee goobaha shaqadu ay yihiin kuwa ballaaran, ayna caqabad ku noqon karaan xaqa qofku u leeyahay inuu diintiisa ku dhaqmo, sida inuu xirto dhar u gaara diinta qofka, salaada ama xuska dhacdooyinka ama xafladaha diimeed. Waxay ka hadlaysaa tusaalayaal dhacdooyin ay hore u soo aragtay oo gudigeeda soo gaaray.
Which woman told us about how she was labeled difficult at work for letting her employer know that she was unavailable.
Yehuda ayaa noo sheegtay in shaqo bixiyeheedu ku tilmaamay inay adag tahay inay meesha ka shaqeyso marka ay u sheegtay inaysan shaqayn karin sabtida maadaama ay gudato maalinta sabadka la yiraahdo oo ah maalinta dadka Yehuda inta badan aysan shaqayn. Nin siiga ah ama siinga siinga ayaa noo sheegay ayay tiri inuu aad u sugayay oo ku faraxsanaa inuu shaqo cusub bilaabo. Shaqadaas oo ahayd inuu noqdo darawal alaabta meelo kala duwan geegeeya. Laakiin markii ugu horreysay ee uu yimid goobta shaqada waxa uu dareemay ama la dareensiiyey inaan laga rabin meesha, dhibaatooyin badan oo kalena waa la mariyey. Qofkii ka sarreeyey ayaana si cad ugu sheegay inuu iska bixiyo marada madaxa dadka siingaha way ku duubtaan ee tarbanka la yiraahdo. Waxaan kaloo helnay, ayay tiri, dacwad haweeney muslimada oo sheegtay in shaqaalaha ka shaqaynayay goobta ay ka shaqaynaysay ay mar walba ka hadlayeen waqtiga daqiiqadaha ee ay u qaadato inay salaada iska bixiso ama tukato. Markii ay dhacdo goob shaqo ka dhacday oo noqon karta takoor oo ay mamnuuceen shuruucda gobolladu, qofka gafka laga galay wuxuu aadi karaa oo qaadan karaa dacwo sharciyeed oo maxkamadii ay go'aan ka gaarto haddii uu ku guuleysto. Taas beddelkeeda, hay-adaha la dagaalanka takoorka sida Victorian Equal Opportunity iyo Human Rights Commission waxay bixiyaan adeegyo dhexdhexaadina oo lacag la'aana. Waa nidaam dhexdhexaadina oo qofna uusan ku khasbanayn inuu go'aankeeda raaco. Qofka shaqaalaha iyo shaqo bixiyaha waxaa lagu caawiyaa inay is-afgartaan sida Miss Cooper ay sharaxayso.
Might be an apology, or it might be a change to policies or practices, a commitment to provide training to staff. It could be
waxaa dhici karta in raali gelin la siiyo qofka shaqaalaha ah. Waxaa kaloo dhici karta in siyaasadda iyo nidaamka goobta shaqo wax laga bedelo, in shaqaalaha tababar la siiyo. Waxaa dhici karta in qofka shaqadiisa dib loogu soo celiyo haddii hore looga eryey, ama magdhow lacageed la siiyo. Nooca heshiis ee labada dhinac gaari karaan xad ma laha, ayay tiri. Waxaa jira waxyaalo shuruucda laga reebay, taas oo macnaheedu yahay in kaysaska qaarkood uusan sharcigu takoorka qabanayn goobaha shaqada oo ay ku jiraan sababo diimeed. Tusaale ahaan, Victoria, ururad diimeed ayaa loo ogol yahay inay takoori karaan qofka marka qofka ay shaqaalaynayaan sida sharcigu dhigayo. Waa tan mar kale Miss Cooper.
Three things have to be met. First, that conforming with the religion is an essential part of the job.
Marka waa in saddex shuruudood la buuxiyo. Tan koowaad waa in diinta aad haysato ay qayb muhiima ka tahay shaqada aad qabanaysid. Haddii qofku uusan taa buuxin karin, waa loo diidi karaa shaqada. Laakiin takooriddaas waa inay tahay mid macquula, aana laga badbadin. Tusaale ahaan, haddii kaniisad ay shaqaalaysiinayso qof nadiifiya kaniisadda, way adag tahay in kaniisaddaasu ku doodo in nadiifiyuhu uu noqdo qof diintooda haysta ama diin gaara haysta. Justin Carroll, oo qareenka ah Blackburn Lawyers, ayaa bixinaya tusaale kale oo ogolaanaya takoor sida sharciga ku qoran oo khuseeya goobaha shaqada.
Health and safety issues as being grounds on which employers can legitimate.
Arrimaha caafimaadka iyo ammaanka ayaa sabab u noqon kara in shaqo bixiyuhu xadido xorriyadda diinta qofka, ama ha noqoto dhanka dharka uu xiranayo ama ku dhaqanka diintiisa. Mr. Carroll ayaa intaa ku daray in dacwooyinka la xiriira sida loola dhaqamo hawla diimeedka qofka shaqaalaha ay ku xiran tahay hadba shaqo bixiyaha. Tan waxaa lagu gaari karaa, ayuu yiri, tallaabooyin ka hortag ah.
That would be the best starting point, ensuring that there are policies in place that are relevantly compliant. I think other way.
Halkaas ayaa laga bilaabaa oo ah in la hubiyo inay jiraan siyaasado la dejiyey. Waxay la tahay inay jiraan qaabab la isugu dayo in la ixtiraamo dadku inay diintooda ku dhaqmaan, laakiin taasi aysan saameyn xun ku yeelan sida hawsha ama goobta shaqada looga wado. Miss Okatel ayaa sheegtay in mararka qaar qofka xaqiisa diimeed la xadidi karo, waxayna ku dhiirigelinaysaa in qofku talo sharciyeed raadsado.
Had one client, for example, who made a complaint to the Human Rights Commission. They then wanted to take the matter further.
Waxa jiray qof macaamiil noo ahaa oo tusaale ahaan dacwo geeyay gudiga xuquul binaadanka, waxayna kadib rabeen inay maxkamadaba sii aadaan. Waxaanu ogaanay in dacwadoodu ay ahayd dacwo la xiriirta macluumaadka gaarka ama waxa privacy-ga la yiraahdo. Marka waa muhiim in qofku talo sharciyeed raadsado intuusan tallaabo kala qaadinayay tiri.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.